U-Ezra 1 verse 1.
Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi yasePheresiya, ukuba kufezeke izwi kaJehova ngomlomo kaJeremiya, uJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePheresiya ukuba amemezele embusweni wakhe wonke alobe futhi ngokuthi. Verse 2. Usho kanje uKoresi inkosi yasePheresiya uthi, Jehova uNkulunkulu wezulu unginikile yonke imibuso yomhlaba, ungiyalile ukumakhela indlu eJerusalema lakwaJuda. Verse 3. Noma ngumuphi phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe, uNkulunkulu wakhe makabe naye, akhuphukele eJerusalema lakwaJuda, akhe indlu kaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, yena onguNkulunkulu waseJerusalema. Verse 4. Bonke abaseleyo, nakuziphi izindawo lapho begogobele khona, mabasizwe ngabantu bendawo yabo ngesiliva, nangegolide, nangempahla, nangezinkomo kanye nemnikelo wesihle wendlu kaNkulunkulu eseJerusalema. Verse 5. Kwase kusuka izinhloko zawoyise bakwaJuda, noBenjamini, abaPriest namaLevi, bonke abomoya wabo uNkulunkulu ayewuvusile ukuba bakhuphuke bakhe indlu kaJehova eJerusalema. Verse 6. Bonke ababazungezayo basekela izandla zabo ngezitsha zesiliva, nangegolide, nangempahla, nangezinkomo, nangamagugu, kanye nakho konke okwanikela ngakho ngenhliziyo. Verse 7. UKoresi inkosi wakhipha izinto zendlu kaJehova uNebukadnezar ayezikhiphile eJerusalema wazibeka endlini yawo onkulunkulu bakhe. Verse 8. Yebo, zona uKoresi inkosi yasePheresiya wazikhipha ngesandla sikaMithiredati umphathisikhwama, wazibalela kuSheshebasarayi isikhulu sakwaJuda. Verse 9. Nanku umumo wazo, izingqwembe ezingamashumi amathathu zegolide nezingqwembe eziyinkulungwane zesiliva nawomesa abangamashumi amabini esishiyagalolunye. Verse 10. Nezindebe engamashumi amathathu zegolide nezindebe zesiliva zohlobo lwesibili ezingamakhulu amane neshumi nezinye izitsha eziyinkulungwane. Verse 11. Zonke izitsha zegolide nezesiliva zaziyizinkulungwane eziyisihlanu namakhulu amane. Zonke lezo uSheshebasari wazikhuphula ekukhushulweni kwabathunjwa eBhabheli ukuya eJerusalema.